itapamisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele, sio siri Christ itapamisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele, sio siri Christ itapamisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele. Sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele.
Sawa Christ, mimi niko hapa, neno lako tundo linabamba, ninafanya manzi na matali wanashikika, bro umeshikika, manzi nimeshikika, na huyu Mungu Baba, sista utasema nini? Leo ni leo, aseme kesho ni muongo, weni hapa pana upako, ukia sasa. Niweje wanatembea, mipofu wanaona, bisi wanasikia, hata wagonjwa wanapona. Ni kwa ajili ya nane, Mungu Baba, aishie milele.
Sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele. Sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele. Sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele. Sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele.
Sasa ni saa sita, mimi riku nimefika, kwani Christ neno lako lakifika. Wadogo kwa wakubwa, walize kiuko wapi, kwani wanaangamia kwa kukosa maarifa. Jamani nifanye nini, okoka sasa, jamani niende wapi, njo kwake Yesu. Jamani nifanye nini, okoka sasa, jamani niende wapi, njo kwake Yesu. Bila shem bila haya, kuja kwake, kwani mbinguni kuna raha. Nairobi, Nakuru, Mombasa, Kisumu, wote tunawika raha safi safi. Kigali, Rwanda, Kampala, Uganda, Bujumbura, Burundi, Tanzania, Bongo, kote kote twakanusha raha ribo ribo kama mfalme bingu raha.
Sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ameshuka, sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ameshuka, sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, sio siri Christ abambisha, sio siri Christ ashikisha, sio siri Christ ameshuka, akiwa na upako tele tele.
Hakika nikiwa naye
kwa Yesu, hata maisha yangu pia kwa Yesu.